Here's another one. Here's another one. Touch, 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 touch.
Take five now.
Dandada, bado nazisoma tu bada. Niko bejuka shilingi ya mnada. Dada, pandisha mini na sugu wa gaga. Wahuni kitani tuyajube mazaga zaga. Mbo kalambaleri tunakaza. Chizi kawasha fegi sheri jibu nalo jedwa lijaza. Hatu yumi, tunafagia paka vichungi. Ni wana lizombe na sio kundi.
Tunapenda watu safi, sio walafi lafi. Ukileta ukolofi hata kukuta ya Gaddafi. Hatutaki kubolonga, kwendako tunakujua. Mipango tulipanga, hatua tukachukua. Watu kubwa waja kwetu, wala msijonge. Wenye idea zenye tija njooni tukaonge. Kidika za maendeleo hizo ndo tunazotaka. Sio keki za matukio na hadithi za kulicheka.
Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh.
Kaz, 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 kaz.
Unataka mafanikio basi kaza. Leo na wacharaza nye vilaza mnagombania kipaza. Ni mchongo si longolongo kama umeshindwa nyamaza. Maneno bila vitendo ndo jinga na ukataza. Kazi utakifanya umebaki kulalamika. Wenzako wanakucheka na mkeka umechanika. It's the H to the A to the U L E. Mguwa shingo mguwa Roni Tai Chi the Jet Li.
Zima, who got the keys to my bima? Double lao, lo nakalisha watu zima. Maja kisima yenye kina. West kuya bima, so take kama dread za kichina.
Kaza,
kino kigogo nikikwanaza. Wanapata ladha my brother na bozide kukaza.
Kaza,
maisha kama fimbo na chalaza. Haina kunye maza, mine kaza, wata nitakaza.
Kaza,
ombi ni pleze mwana lisombe. Kaza kazia mwana letuje kupiga tonge. Underground king, nina hasu na wukongo. Nyema underground queen, kazeni menyewe kome.
Ni extra, extra, extra vaganza. Bada choki kuu na endelea kukaza. Hii ni nuku wana mdogo pata ladha. Kupanda matawi ya juu inahitaji kukaza. Usinipe dili feki, mamluki staki. Biga X dili nye pesi, lazima wende lesi. Nipe dili, babu kubwe, weka mezani tumeki. Yani kisimpo simpo tu, kama X.
Oh yeah, eh.